kuoneza himself 2020. Ada kwa achoka mulisi ya wanu kwa kwela kasi, kuchoka kukasi, corona virus. Wali detu zaka uka chape kuseni kulanga na kumamba kupeza ni kolembe watu. Chalo chasira, deva chuone kamunga ni kumapeto kwa ziko. Imwe
Zaivara 2020.
Minister, shame. Tukalipe kumusiriza shame kwamba coronavirus. Kuna linkani okasi ngana venangu kushoka na nama janki kutame jana
veka. Zivara 2020.
Andiwa 2020.
Kareza 2020. Zivara 2020. Tatiela Bantu Valila Dala Mazabuta Makampani Tavala Bantu Chito Zaima Loko Nige Bwanji Loko Zome Bwanji Loko Nige Bwanji Loko Nvale Bwanji Inegaleza 2020 Zingi Zaivala 2020 Zaivala 2020
kuti kukumia na jambe kumanja ya kuyambukira na HIV ya wamapo dawa ijatui tenga mkufuna kwatu mababa na fala ama business ya mbili ya onongeka chifukwa chama tenda ya mene haya maanje pali vuto ni pakuti wamena anga tutandize pa matenda ya ni murungu manje na yo machechi banavala Tieni tulipe kupempela ndaba 2020 siri kuinoka Tieni chape tufake kuhonse mumanja ya mulungu Ye wamena anga tutanize Check this out You a producer Focus tango ya studio yako Naka jaka zina yako Kwasa Dine Tupac wa Zambia Muchi Zungu Dine Clifford Makaveri Muchi Nyanja Dine General Kennedy Makaveri the Don Check this out